Unenkinga uma ngikubuza ngqo ukuthi kuqhubekani enhlizweni yakho usabheka Christmas. Ukuphi nesimo? Ulindeleni? Yini othemba ukuba izokwenzeka? Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini eFresh, ngingusibonelo Pete wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kuyiwa kuChristmas wokuqala, nakuba ongabizwa kanjalo lowo oqala. Imizwa yesizwe sika-Israel yabi ingxube evange kusukela babuye ekuthunjweni eBhabhiloni ngo-518 BC. Bakwazi ukuba nendawo abahleli kuyo yendabuko abayibiza ngabo kuze kube sesikhathini sobuvukela mbuso bukaMaccabin emnyakeni la ko-164 kuya ku-63 BC. Kulesikhathi kanye babefuna uzobakhulula ekubusweni ngamaRoma, umkhululi uMesiya, njengoba uNkulunkulu wayebathembisile kumakhulukhulu eminyaka. Kodwa manje nansi inkinga yabakhona. UNkulunkulu wayesevese wathula wangakhuluma no-Israyeli emide iminyaka le. Kwaqhubekani wayezofika nini uMesiya kanti? Babengesibo yini abantu abakhethwe abakaNkulunkulu na? Inkinga, uhlelo kaNkulunkulu lwahlukile kunokufisa kwabo. Micah 5:2. Kepha wena Bethlehem Ephrata omncane, ukuba ube phakathi kwemndeni yakwaJuda, ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe uya kuba ngumbusi phakathi kwa-Israyeli okuvela kwakhe kusukela endulo ey'nsukwini zaphakade. Uhlelo lukaNkulunkulu kwabe kuwukuthi eze afike ngokuzalwa uMesiya endaweni eyabingalindelekile, nakuba wabe senesikhathi eside ethule. Kodwa kwase kusondela ukuthi libhodle ibhubesi. Kodwa wangena kulo mhlaba ngesimo sewundlu, wangumntwana uqobo futhi esitebeleni seyinkomo. Akubanga yilokho ababekulindele, kodwa kwakukukhulu kakhulu kunalokho ababekucabanga. UNkulunkulu wathumela uJesu, umsindisi womhlaba, wamletha ngabo abakwa-Israyeli ukuze kusindiswe mina nawe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.